omuntu atayakala kolaba n'ebigambo ngamba bangalo bunani abonga bayas bigambo yamanyi business kweremye yamanyi ababanjibwa yamanyi amaka gakyankalanye n'abasula enjala akasekera akali ku liiso lyo ate n'obambira akamunno kola bibyo munnange tobawuliriza
banageye